No crap, but she hope for fish and rappers.
Lil' eye. Wamelia mimi niko on top, 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 top. Wamelia mimi niko on top, 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 top. Sigusiki, raza cheza mbali na mimi. Sigusiki, mina pibia uwa kamili. Sigusiki, raza cheza mbali na mimi. Sigusiki, mina pibia uwa kamili. Yeah. Siseme mi wazimu simi akile bungwani. Na mwaga solo, busa taichi kama bolo. So, futa space ni chore just in case. 1, 2, visirani mtani koma. Nebo namba moja tayari nisha isoma. Kikri kwa state kama producer tu kwa beat. Mi, ndiyo mti sibatishi sisiti. Kama ni dhiki, nimeona kila wiki. Nisha funga buti, nimekaza zangu nati. Niko ready for war, yani kushika mashati. Piga maneno ya kweli, Kiswahili kwa ngungeli. Navuta kutoka na meli, kupumzika big belly. Kaili, asili mia miwe malizia. Tikeli pisha jize, kwa njia ingia, yeah.
Wamelia mimi go on top, 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 top. Sigusiki,
raza cheza mbali na mimi.
Sigusiki,
mina piga uwa kamili.
Sigusiki,
raza cheza mbali na mimi.
Sigusiki,
mina piga uwa kamili.
Miaka mingi mina haso,
haso.
Toka shanzu mina bado,
bado.
M-Town mpaka UK,
UK.
Saka masalari na msahau mpaka hani. Life mina songa, baki ukibonga. Gangari hatari, leti sako habari. Tuliza mzee, hapa kwangu ni makini.
Wamelia mimi go on top, 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 top.
Sigusiki, raza cheza mbali na mimi.
Sigusiki,
mina piga uwa kamili.
Sigusiki,
raza cheza mbali na mimi.
Sigusiki,
mina piga uwa kamili.
Yeah. Better you understand his street mazee.
Yeah.
Niko gumu, we raisi.
Wele,
I'm a vipi.
Yeah.
Niko na Jay Tukitole.
Zeya.
Sandiri in the house.
I'm a vipi.
Yeah. Biti ya tena saga business.
Nyewe mzee.
Na kuona mazee, I'm a vipi.
I'm a vipi.
Yeah.
What's up?
You're my napkin.
Sweet melody.
What's up?
You're my napkin.
Zee Ali.